kila type. Rembo, jo tujenge malengo. Kikutazama naona nyufa kwenye mjengo. Unaonekana kama mji wenye upendo. Nafanana na mtu alochoshwa na mwendo.
Sinikupe namba yangu nipigie weekend.
Weekend, weekend baby.
Moyo unasema, chukue huyu mtoto yuko stand. Vile anavyo hema sio kama mtu apendi. Mewelewa mziki anaofia kucheza. Anasema naruga chafu, mesha kwa kifimbo cheza. Sema nini na malo na bembeleza. Kwa sela za Somali na kula chungo paka chenza. Shida kujiuguza. Mama you hot na ukondani unaniunguza. Sita kujua, tankijua, ntapuuza. Taka kula bata, wache kumchunguza. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, tatafute refa wa kukubeba. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, tatafute refa wa kukubeba.
You know I like it. Mina kupenda and I give you what you want.
Hey, what you want?
Nipo chizi nidati. Na kilala kwenye usingizi fate.
The way you talk mama.
You know I like it. Mina kupenda and I give you what you want baby.
Hey, what you want?
Nipo chizi nidati. Na kilala kwenye usingizi fate.
Na single wala movie mama kwangu yo master. Mishabiki yako nasimama tokika. Nanga isha pa, breaki ziko down. Jitazame kwenye kio how beautiful you are. Mapenzi ukicha, mapenzi uchizi. Wanacho kikata mwingine na mnyima usingizi. Mwingine atakesh, mwingine atatest. Mwingine atataka kutumie kama pesa. Yanajua na madini ya kikutana. Mwanamke tajima tuzo na no kit na chofanya. Watasema mikicha, kumbe mwezako nafuata wala feel inside. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, tatafute refa wa kukubeba. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, tatafute refa wa kukubeba.
You know I like it. Mina kupenda and I give you what you want.
Hey, what you want?
Nipo chizi nidate. Nakilala kwenye usingizi fate.
The way you talk mama.
You know I like it. Mina kupenda and I give you what you want baby.
What you want?
Nipo chizi nidate. Nakilala kwenye usingizi fate.
Nataka nini mama?
Siniumize moyo.
Hawaza kupa.
Mimi koroyo.
Uneshe motoka.
Punguza uchoyo.
Kuoza kufa.
You're my everything for me.
Oh, what you want? Hawaza kupa.
Baby.
Uneshe motoka. Kuoza kufa. Na ukiwa out. Oh, what you want?